ilaa 23 xilliban ayaa diiday in la furo dooda ku saabsan mooshinka dhanaha DP World oo dhawaan ay soo gudbiyeen qaar ka mid ah xilibanada, waxaana ogolaaday in laga doodo ilaa 17 xilliban kadib cod gacantaaga. Xilibanada keenay mooshinka ayaa ku doodayay in DP World ay jibisay heshiiskii horay loogu ansixiyey ee ahaa dhismaha dekedda muddo 2 sano gudaheeda. Xogeyaha joogtada baarlamaanka Cali Axmed Dahar ayaa ka hor akhriyay xilibanada qoraalkii ay soo gudbiyeen xubnaha mooshinka keenay.
Waxaan halkan ugu soo gudbinaynaa golaha wakiilada annagoo ah xildhibaanada ku saxeexan mooshinkan, kaasoo ah inuu buray heshiiskii ballaarinta dekedda Boosaaso. Kadib markii shirkaddii Global Port Service ama waxay u soo gaabiyeen FZE ay ka soo bixi weyday heshiiskii ballaarinta iyo dhismaha Boosaaso oo uu dhigayay in shirkaddu dekedda dhismaheeda iyo ballaarinteeda bilowdo marka lagu wareejiyo muddo 2 sano ah gudahoodna ku dhammaystirto, isla markaana ku maalgelinayso lacag dhan 336 milyan oo dollar, iyadoo ka dhigaysa 2 waji sanadka koowaad inay ku dhisayso 136 milyan oo dollar, sanadka labaadna 200 milyan oo dollar. Ilaa iyo haddana ma jirto wax qalab iyo dhisma ah oo ay keentay iyo wax shaqo ah ballaarin ah oo ay bilowday muddo sanad iyo wax dheer ah.
Gudoomiyaha baarlamaanka Axmed Cali Xaashi ayaa ku dhawaaqay go'aanka mushinkaasi. Mushinkan oo maalmihii ugu dambeeyay ay wadeen qaar ka mid ah xilibanada ayaa ahaa mid aad loo hadalhayay, dadkana ay siyaabooyin kala duwan uga hadlayeen. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.